Ukigamba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Omba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Yale mawazo yako kwamba utakuwa na mi. Yale mawazo yako kwamba utakuwa na mi. Hebu nikulize, kuna ulikuwa gabize. Niweje leo nitafute tena wana mekwenda wapi ulikuwa ganae. Na tena kanibwaga kaniona sfai. Nilikupenda kwa dhati misikatai. Kurudi kwa kostaki bye bye. Siwezi kuruhusu kanidanganya tena. Siwezi kuthubutu kanichanganya tena, nenda.
Ukigamba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Omba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Yale mawazo yako kwamba utakuwa na mi.
What goes around comes around now. No tears, no pain, no drama. Siwezi bila, siwezi kupretend kwenye pants killer. Believe me, nime chance squeeze your chance sinner. I need the last chance, no stress tena. No stress tena. Nataka niwe na nani walking at ya. Sitaki ukumbuke zamani yalo chacha. Zile sweet memories zinanipa shida when I'm sleeping. No better dream. Usikaze sana na you dreaming. Really want it. Mistake. Okay baby, listen. Staki tena. Distance. Squatchy love ya. Ni fake.
Ukigamba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Omba na kunyima na jua uwezi miza nikikupa utatema. Yale mawazo yako.